www.gebobi.com.
Akunyura ugatebu kanda kurahiye ni wa umubona ukiza fite nukoteye ari ari yose baratembeza uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo
Ndakurahiye amaso ubeshya maniga kutashya wiherere ku ruhande ugure California yose ujye uyisura buri joro burukumu utekereje umwambukana inyanja gara umugabira ibyo udatunze uyararenze ni rupita ku ntoki n'amatako atwibagiza ka Mutesi na Karola itiza umwana gutera imbaraga ukumva ko kuri umuhungu utinya umwari washibuye na kagakobwa se muhungu ati nanjye ahana kwijajara nkanywa ku kinini nkashibura arivuye umwumva icyo mwandushije homi
baby undutira bitamu Unyemere twajyana downtown Oh imiterere imimere ruirusha basle queen Oh iyo mambo bibaryo babona uri kuriti Yeah Oh yo yo mama hi mama irwe yo yo baby give me your chance Oh yo yo mama hi mama irwe yo yo wenda ngomero mukunzi
Me wanna follow as an izuba irenga uyu mukobwa n'irenga
akunyura ugatebu kanda kurahiye ni wa undi umubona ukiza fite n'ugoteye ari ari yose baratembeza uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo
Imana ni igitonore yasajije aba basore dore Ingendo yiwe mu mufotore si ya mihondo Yubu bose n'ishinwa nta mukorogono Yogeraga ku iriba mwana nkunda ukunasa Ni nka Miss Josiane Nanjye nyongera pawa yo muri ruhande Gusiga tujyane byanjye nibyo byawe Kuko ufite ahazaza baby inyuma yawe K-Jones si kubibona wa Nawe Riza Beats si kubibona Iyi mihondo yari imaze kudusaza None dore umunyana n'izuba rirenga
She makes me wanna follow Asa n'izuba irenga Uyu mukobwa n'irenga
Akunyura ugatebu kanda kurahiye ni wa undi umubona Ukiza fite n'ugoteye Ari ari yose baratembeza Uyu mwari n'indorerwamo Uyu mwari n'indorerwamo Uyu mwari n'indorerwamo Ndakurahiye
Venga pizza, venga pizza, goodness, venga pizza. Aya maso amaso yawe, aho wakutse, aho wakuriye, wakuze neza.
Ayo, n'urubuto mu rukundo, pondi mu mufungo, jayi mu mirongo. Indorerwamo, niyo niyumvamo, kubivamo n'ibivamo yenda ntabivamo. Isi w'igisabo nakunze nakunda, ku isi nta wundi umwihariko igasabo. Kururuguruza utuve bintu dukunda, zikubise ishoti natsinzwe nakunda. Hipsi, hupsi, misuga kurusha
iki, reka
mfase ke John wakabi mu bakobwa. Hari icyo umunenga gw'izubukwe tuzisubike, mani mari te, ubivuga wiki.
Akunyura ugatebu kanda kurahiye ni wa undi umubona. Ukiza fite n'ugoteye ari ari yose baratembeza uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo uyu mwari n'indorerwamo ndakurahiye